ZWAP.com.
Yeah, you know me, Young Sit Boy
Eric Doni.
Jiwewe katika shana, mani vesa bwino. Jiwewe katika shana,
ulipena wina.
Tima unasanka, tiwe.
Sijandi kabilo kuvana iwe pano chalo. Shaka kushepo nalishiba kutu katika pano chalo. Ni wawine ndefuaya. Siku omo wa mai wambuya na batati. Muna ni uza kuti ni embekezi. Time ikafika nzamu peza wazona. Watikondi not wandalama. Siya palilo nishita celebrate. Panyumba patu nikala na chipati. Basisi wa mama kamu wala tusongane. Tusekelele kumantonda mujana. Ha ha. Kila kwa sila manjia.
Jiwewe katika shana, mani vesa bwino. Jiwewe katika shana,
ulipena wina.
Tima unasanka, tiwe. Tiwe. Tiwe.
Ulipena wina.
Tima unasanka, tiwe. Wamene ni mafuna ndi. Wameneni makonda ndiwe. Kulibena wina.
Kulimbonyo fa. Nebo ganda kubona. Webo kulimbonyo fa. Nebo ganda kubona.
Jiwewe katika shana, mani vesa bwino. Jiwewe katika shana,
kulibena wina.
Tima unasanka, tiwe.
Believe me, kumutima uliko wekai. No wonder pano paziko ni nasanga che iwe wekai. Hey, chikondi ni kumbede la sidishi ni showmaker. No wonder pano paziko ni nasanga chabe iwe weka. Kamongeri orijaba from Eureka. Uone kamonga watoka pa America. Yeah, jiwe chabe kamongeri wamene umani panga bizai. No wonder ine kukuleka sinizaleka na. Kamongeri ninga kafune mokadi 7 or 11. No wanda ni kukonda chabe iwe ninga ukwe kuma 7. Yo, Madwin Shiva Shan Sing Sits Nawa Eli Kidoni. Yo, JV I see you. Yo, Young Kasma Power. Yo, DJ Angel K. Emmanuel Yang. Yo, my savior. Yo, baby girl, Fifi, I see you. Francis, I'm a sabula. Yo, waiting to a nigga be me. Weed, I see you. Nabonsi, nabonsi. Mama guys, wako chonge na mimona. Mini wood, Dubai. Francis.
ZWAP.com.
Oliver. Yo, John Nika Pandula.